amadodunax.com.
Yeah. Aliboyena angarama ndikonda chikundi chaboza angandienda njomba ya angazifila ukwini pano ndinatola joka akandikanyarwa sika ndimangari njoka ya exisanga make ichi nchipenate anandipasa bredi wena arandelanda nkale ya mbuye salakwisa anandipasa nkazi moyo ulipaise kukoma ngari mase
chaboza angandienda njomba nemazo sezina tela bomba ya pa. Yeah, bomba ya pa analipo yena angatama ndikonda chikondi cha boza akanienda njomba mumazo sezina tela bomba ya pa. Yeah, bomba ya pa
akazifila ushasha, akazifila ugwini anayiwala chimodzi, anagwidwa ndi kinginde pano namutaya ye, nagwira anzake wanga ndi bomba ya, hexisanga make ichi nchipenate ya, anandipasa bredi wina atandilanda nkare ya mbuye salakwisa, anandipasa nkazi moyo ulipa ize, kukoma ngati maze
analipo yena, angatama ndikonda chikondi cha boza, anganienda njomba mumazo sezina tela bomba ya pa. Yeah, bomba ya pa analipo yena, angatama ndikonda chikondi cha boza, akanienda njomba mumazo sezina tela bomba ya pa. Yeah, bomba ya pa akamati I love you nikazi fila kuti sichizata. Akamati ndakusoa nimazi fila ngati sichizata. Ama kukonda ngati amama, ama kuchengetela ngati kamwana inana na 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 na. Analipo yena angatama ndikonda chikondi cha boza anganienda njomba mumazo sezina tela bomba ya pa. Yeah, bomba ya pa analipo yena angatama ndikonda